Izikronike zesibili isahluko 3 verse 1. USolomon wayeseqala ukwakha indlu kaJehova eJerusalema etabeni yaseMoriya. Lapho Jehova abonakala khona kuDavide uyise, nalapho eselungisile khona endaweni kaDavide esibuye sikaOrinani umJebusi. Verse 2. Waqala ukwakha ngolwesibili lwenyanga esibili ngonyaka wesine wokubusa kwakhe. Verse 3. Yilesi siselo Solomon asibekela ukuba kwakhiwe indlu kaNkulunkulu. Ubude ngezingalo zesilinganiso esidala babuyizingalo engamashumi ayisithupha, ububanzi buyizingalo engamashumi amabili. Verse 4. Umpheme wawuphambi kwendlu ende malungana nobubanzi bendlu wawuyizingalo engamashumi amabili, nokuphakama kwakuyikhulu namashumi amabili, wawunameka phakathi ngegolide elicwengekileyo. Verse 5. Indlu enkulu wayembesa emsayepuresi, wayinameka ngegolide elihle, waqopha kulo amasundu namaketanga. Verse 6. Wayihlobisa indlu ngamatshe ayigugu ukuze ivunuliswe. Igolide laliyigolide lasePharivayimi. Verse 7. Wanameka nendlu lemishayo nemibundu nezindonga zayo neminyango yayo ngegolide, waqopha amakherubi ezindongeni. Verse 8. Wayenza indlu engcwelengcwele, yayimalungana nobubanzi bendlu, ubude bayo babuyizingalo engamashumi amabili, nobubanzi balo babuyizingalo engamashumi amabili. Wayenameka ngegolide elihle lingamatalente angamakhulu ayisithupha. Verse 9. Isisindo sezipikili sasingamashekeli angamashumi ayisihlanu egolide, amakamere angaphezulu wawanameka ngegolide. Verse 10. Endlini engcwelengcwele wenza amakherubi amabili aqoshiweyo, bawamanameka ngegolide. Verse 11. Amaphiko amakherubi ayezingalo ezingamashumi amabili, iphiko lelinye laliyingalo ezisihlanu lathinta odongeni lwendlu, elinye iphiko lalo laliyizingalo ezisihlanu lathinta ephikweni lelinye ikherubi. Verse 12. Iphiko lelinye ikherubi laliyizingalo ezisihlanu lathinta odongeni lwendlu, elinye iphiko laliyizingalo ezisihlanu nalo lafinyelela ephikweni lelinye ikherubi. Verse 13. Amaphika lawo amakherubi azelula izingalo ezingamashumi amabili, ema ngezinyawo zawo, ubuso bawo bubheke endlini. Verse 14. Wenza isengo kuluhlaza nangobubende nangobomvu nangelinene elicolekileyo, wabeka kuso amakherubi. Verse 15. Wenza ngaphakathi kwendlu izinsika ezimbili, ukuphakama kwazo kwakuyizingalo engamashumi amathathu nanhlanu, isihloko sasingaphezu kwaleyo naleyo sasiyizingalo ezisihlanu.
Verse 16. Wenza amaketanga egumbini wawabeka ezihlokweni zezinsika, wenza amapomegranati ayikhulu wawabeka emaketangeni.
Verse 17. Wazimisa izinsika phambi kwethempeli, enye ngakwesokunene neye ngakwesokhohlo, wabiza igama lengakwesokunene ngokuthi uJakini negama langakwesokhohlo ngokuthi uBowazi.